Dadali wangulaza Noma ngezingaza mela O dadali wangulaza Noma ngezingaza mela O dadali wangulaza Noma ngezingaza mela O dadali ushintshwe yini Dadali ushintshwe yini O dadali ushintshwe yini
Salud,
Natamba, mamá, se es la.